Ezo endwadde nawonya mukama saako n'obubenje mujje twebaze mukama erinnya ly'eggulu nnyo.
Halleluya Yesu osaanidde ekitiibwa kikujjire gwe kabaka wafuuka musawo waffe okulindeera ekinyigiriza.
Tuita mikwano ntunwale ndwadde nyingi mikwano jaffe nejibela unga jisaba fetuone mwebale mikwano mukama ulila tugende manso nukusaba mukama alibasasula.
Come on, don't fuck up, otherwise you're a fake.